Katufude yu mlamuzi wakoti ento Mwanga tu road waliye mengo Asili safusume samunana mumbuze kogeru zira wakulungule miaka Satu wabokusa sula engasi avokadevu satu Buliyomu oduvanyima lukusingi sivu omusango gw'okubbira ebigezo bya UNEB Bano bakkirizanga nga ebasomola ebigezo bya ekibiina ky'omusanvu ne babitunza abamu ku bayizi mu bigezo by'omwaka guno ebyafundikira gye buvuddeko abasibe kuliko Brian Okero, Daniel Gira, Muhezi Godfrey, Ibrahim Kabale, Calvin Pule ne Swadi Kichabalima n'abalala bano bategeeza kkooti ng'ebigezo bino bwe babibunyisa mu disitulikiti ez'enjawulo okwali Kampala, Wakiso, Mukono, Luwero, Kassanda, Mityana wamu ne Masaka bano bavunaaniddwa n'abalala 21 abeeganya emisango gino bonna wamu 29 okwali n'avunaanyizibwa kulambula amasomero mu disitulikiti y'e Kassanda Benedicton Nalima n'akulira essomero lya Nkoba Primary School Emmanuel Sempijja abalala 21 abeeganya emisango egibasomeddwa bataddeyo okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa wabula omulamuzi yali mu mitambo egy'omusango guno n'abasaba bamwemu obudde yeetegereza ebiwandiiko bye bireeteddwa abazze okubeeyimirira bano omulamuzi byaluga babasinise eruzira okutuusa nga 10 December omwaka guno